munaasabada ay ku qalin jibinayeen 15 arday oo baratay xirfadaha farsamada gacanta sida cilad bixinta gaadiidka nashqadeynta horumarinta beeraha ganacsiga iyo habka loo maamulo goobaha caafimaadka kana aflaxay macabka Hargeysa Technical ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka macabka waalidiin macallimiin ardayda munaasabada loo qabtay imarad sharaf kale maamulaha macabka Hargeysa Technical Badri Sheekh ayaa ka waramaya waxyaabaha ay barteen ardayda qalin jibisay
kuliyada ugu horeysa leerka kuliyada sidoo kalena ama sectionka mechanicalka automechanicalka designka oo constructionka iyo carpentryka isku jira beeraha ICTga business offer as administration and hospitality iyo sidoo kale general mechanic waxaa inta noo raaca ay vocational courses oo ay qaybtana imanta ardaydu ka qalin jibinayaan oo 6 bilooda iyo 8 bilooda anagu raacayna siyaasada dawladda ee tafadka ee runtii waxaan u mahadnaqayaa markasta iyo goob waqti kasta oo u baahano maamulka wasaaradda waxbarashada oo had iyo jeer tena garab taagan oo waxa weeye waxaan uga baahanaba iyo waqtigaan u baahano inaan qayb naga noqdaan barnaamijyadeeda iyo wixii kale aan uga baahanay baahay isku leeyahayba qayb ka ugu horeeyay gudoomiyaha waxbarashada iyo gudoomiyaha agaasimaha tafadka
qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ay ardaydu kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada xirfadaha farsamada gacanta
marka xirfadu waa dariiqa ay nuga bixi lahayd way caqabada bulshadeenana ay nuga horseedi lahayd horumar adduunka warshaduhu markay sameysmayaan waxa koowaad ee la isweydiiyaa waxa weeyaan dad xirfad leh oo shaqayn karaya
qofku wixii uu gacantiisa ku samaysto ayuunbu ku baahi baxaa taa darteed waxa weeye ardaydani maaha sidaa horaad u tilmaanteen dhammaantiin arday iskuullada meel ka weyday maaha waxaa laga yaabaa arday kastaa hubi buu leeyahay waana barnaamijyada imanka wasaaradda waxbarashada ay waddo haddii la yidhaahdo in xataa ardayda dugsiyada dhigata la qiimeeyo arday waliba waxa uu ku fiican yahay
maalinkii ay bilaabeen dhalinyaradani waxa ay ku bilaabeen ayagoo isweydiinaya xirfadani waqti intee le'eg baanu dhiganaynaa baska ayaa naga bixin doona waxa aanu dhiganayno miyaanu heli doonaa qalab
hay-adda masno waa 12 iskuul bay mas-uul ka tahay min ceergaaba ilaa boorama marka waxbarashadaas nuuc kastay leedahay balaa 600 iyo siyaada arday baa bilaas ku dhigta ama agoomaha ama fuqoola iska bixin kariin marka dadkeenu imkaaniyadkaygu ku yaryahay
ardaydii ka qalin jibisay macadka Hargeysa Technical ayaa dufcaddii 5aad ee ka qalin jibisay tan iyo markii la aasaasay